If not that, then who?
Ni nani?
Climax to
this. Okenga Kenfwe ni nani?
Get louder.
Donato Mesdolo nani?
Centro.
Strong Lava.
Cash ya for Facebook. Come to reality to chat and if book. Low. Bekutinya na maluku. Personality ya from it. Deba peni kulu. Hey life ya for Facebook.
Okenga Kenfwe ni nani?
Anyway. Ela hit ya pa Facebook.
Ya shit ya pa Facebook. Come to reality to chat and everything. Low, bebe kutinya na maluku. Personality ya pa mite wa keni fulu. Ela hit ya pa Facebook. Okenga Kenfwe ni nani? Anyway, yashiri ya pa Facebook.
Exe. Yo my body nasta shani. So a bum tipinga. Gawa bakonka moka mwona kwa tifishinga. Basungu kabuku bakumanye mu chipi. Chivandoka seko kashala veki kiki.
Ati tuma kout namba yove kutumine transporti. Na majiteo ya paneji ndushe passporti. Kwari bana poncho muka lusa shonse passporti. Big up na ma business ya pa mita
kozu. Kashala muchi vengu off mamoku futikira. Baba ma pastas kabuku kumbari futikira. Ni pamwela pano, I take it up in USA but it do in a pam.
Abo tunu ina pamo mona iwe, if you feel my back account. Na sumina we a bias ipa wikano, it's like a poster we mu tumine fya ku download. Ati nangwena tum, hiki yako fya ku download. Ya, KF!
Yashi ya pa Facebook, come to reality to chat and if it book. Low, bekutinya na maluku, personality ya pa mide ba peni kulu. Ela if ya pa Facebook.
Okenga Kenfwe ni nani?
Ela hit ya pa Facebook.
Ya shit ya pa Facebook. Come to reality to chat and everything. Low, bebe kutinya na maluku. Personality ya pa mite wa keni fulu. Ela hit ya pa Facebook. Okenga Kenfwe ni nani? Anyway, ya shit ya pa Facebook.
Deshida pamite olontile Facebook. Kuwa guy looking great, bonse na ma fresh look. Ustetasi daily day, luku kopane fidung. Kukwa tefio elite, cash mutumba body blog. Let's come to the girls in a video wa ping. Ma photoshoot everyday, na guy paka pinga. Selling nudes and stuff, ifisha balinga. Facebook ni lot of lies, itupisha muminga. Ma Facebook pa full ame xelo, futine mama. Ugly bitches, yolo futi pa full embama. Anyway Facebook ye na mwanji ila confuser. Username ni Morris aka the bulldozer.
Yash ya pa Facebook. Come to reality to chat and if book. Low, bekutinya na maluku. Personality ya pa mide ba peni kulu. Ela if ya pa Facebook.
Okenga Kenfwe ni nani?
Ela if ya pa Facebook.
Yashid ya pa Facebook. Come to reality to chat and if book. Low, bekutinya na maluku. Personality ya pa mite wa keni fulu. Ela if ya pa Facebook. Okenga Kenfwe ni nani? Anyway, yashid ya pa Facebook.
89 Jasi japa FB bafwala swagi no kubilis. Atinzi mye kensleye no kuibilis. Boti bapila mazito na kuchiris. Abafwala eke uta bapila na kuchiris. Vipukuli kwesti batuma innocent. Batiko peyari na chita nominate. Fake info FB na cam life hit. Pase ofi na kapi ya timu katineti. Live video mako kukuma ekinonga. Kwa chita text kusha pasini kuma ikinu. Live video mako kukuma ekinonga. Kwa chita text kusha pasini kuma ikinu.
Yashi ya pa Facebook. Come to reality to chat and if book. Low, bekutinya na maluku. Personality ya pa mide ba peni kulu. Ela if ya pa Facebook.
Okenga Kenfwe ni nani?
Ela hit ya pa Facebook.
Ya shit ya pa Facebook. Come to reality to chat and if book. Low, bekutinya na maluku. Personality ya pa mite wa keni fulu. Ela hit ya pa Facebook. Okenga Kenfwe ni nani? Anyway, ya shit ya pa Facebook.
Ila komanda ruru. The Phenomeno Dila Batoni Jude Zed Vido Kuchan DJ Kenzi MT
Strong Rappers. it's your boy DS Vibe. Na 201
it's DJ Del Boys Mukushu in the beauty, ladies and gentlemen.
Kasito na wanobi ila wana mwabi hura la payemki.
DJ Yoyo on the beat, climax. Make your dreams come true.